Mighty Wazza Wazza Friday, my darling. Wazza Friday, I'm seven.
Kuhlelo Woza Friday namhla silethulela iqembu elicula umdumo werumba elemalaba Shining Stars abadabuka eKezi kodwa becula bekwele South Africa lapha basiphathele idlalade labo elitsha lesihloko esithi bakhohliwe ngathi uNtunkamile Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Kutiminika mangu kuhoti mtutula ndebele, ngitabuka eKezi, la engizalwa khona kwaMalaba, endaweni okuthiwa kuseSt Joseph. Mina ngumholi weqembu, ngu-lead vocalist and backing, ngibuye futhi ngidlale ne-bass lapho eqenjini leMalaba Shining Stars. Iqembu lethu selinamadlalati angu-9, futhi iqembu lethu liqale ngonyaka ka-2005 ukucula.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Inombolo esitholakala kuzo siMalaba Shining Stars ngizobiza zibe mbili. Khona 073 086 3423. Kanti ke futhi ngiyatholakala na kule 078-255-3552. Siyatholakala kuzo zonke lezi nombolo zombili. Abafuna ama-CD bengathinta nje lapho, abafuna imisebenzi yethu yonke kanye nama-DVD akhona.
Ubachiyela wapha amazwi yabalandeli?
Esicela kakhulu kubalandeli yi-support evela kubo, nokuthi kahle baziqhenye ngento mhlambe noma eyakubo la abaphuma khona, ngoba phela umculo lo esiwenzayo nathi sisuke lathi siziqhenya ngokube iyithi bethu esifisa ukuthi nabanye abantu nabo mabelalela umculo wethu basisapote kakhulu ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke siye phambili ngokubenzela into ezinhle.
Malaba Shining Stars abacula bekwele South Africa basanda ukukhipha idlalade elitsha lesihloko esithi bakhohliwe ngathi. Sesiligqiba lapha ohlelo lwethu oluvalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale sihlangane njalo kusasa ngesikhathi esifanayo. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.